e subindo a nan bagno.
Kasimama dede, kamuona mchumba wake. Kasimama dede, kamuona mchumba wake. Kasimama, kasimama
dede.
Kasimama, kasimama, kasimama
dede.
Kasimama.
Hey, nasimamisha ka trafiki, pia narusha mabomu na risasi. Kipago na lenga na manati, nisha tega ndoano sana fwa samaki. Domana,
domana na kopa, domana na ogopa. Kingine anofia ipo siku nta kukosa. Usije toroka, usije ropoka. Siri zangu nitunzie nje
sioni moja kanga.
Warushi, 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 warushi.
Una pozi za kitanga, we.
Warushi, 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 warushi.
Kiunoni nyingi shanga.
Warushi, 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 warushi.
Kisauti chako cha kinanda, we.
Warushi, 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 warushi.
Kasimama dede, kamuona mchumba wake. Kasimama dede, kamuona mchumba wake. Kasimama, kasimama
dede.
Kasimama, kasimama, kasimama
dede.
Kasimama.
Mkisema sijali, wapiga zumari. Zenu habari, natupa mtoto sukari. Tamuona kwa mbali, na imebaki mahali. Tajuta, mtoto wa moto fire. Mimi kwa kefala. Ni uchawi, desire, ni devil, Kioni moja kanga.
Warushi, 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 warushi.
Una pozi za kitanga, we.
Warushi, 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 warushi.
Kiunoni nyingi shanga.
Warushi, 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 warushi.
Kisauti chako cha kinanda, we.
Warushi, 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 warushi.
Kasimama dede, kamuona mchumba wake. Kasimama dede, kamuona mchumba wake. Kasimama, kasimama
dede.
Kasimama, kasimama, kasimama
dede.
Kasimama.
Kasimama dede, kamuona mchumba wake. Kasimama dede. Kasimama dede, kamuona mchumba wake. Kasimama dede, kamuona mchumba wake.
Domana na kopa, domana na kopa. Kingine nofia ipo siku nta kukosa. Usije toroka, usije ropoka. Siri zangu nitunzie nje sije toka.